kimamba. Kama ukiniona na furahi, Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. Na ukiniona na jitai, Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. We're here today, uko tulipotoka, tulishaka gondoka, asaidi tupoke. We're here today, wala tujawaichoka, waloga nitasota, saidi ndo wanase. Hakuna loma, no kisirani, no burudani, yeah. Kosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema, bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, ndo burudani, yeah.